K-Fab is back.
Believe that.
Shoulder, step the game up, but the pose up, tema. This gun, you are the Huna Machis down the lay up, our Mesha Kufasana, you are bitter, the KK. How are only at the evil? Who am a superstar? A toy had a salam, our bending the rabu and a pender to rabu, our bending soto and a pender to song wako. Negative, either positive, go virus wako. Positive, either negative, go thinking. Bitches, bitches, niggas, do our. Push your ass up, tigisha pa butcha. I'm still surviving, single, I'm still riding. I spit for both the truth, I spit truth. First thing give me nothing, go man, and I spit truth. Live for real, come Mali, Bob Mali, the little Mali, the late Bob Mali. I'm so ahead of time, na kula through music. Dili na so cheza, we come away, we could cheza chokea. Kuza poda, sasa kipaza, na shika chokea. Kunya changadi, sasa na lewa na pia. Uuliza my cheese, get from the lake, no liga. Saki choliki, tam out, chodi panga, zimba.
Jidesh na bisect through bisect samai niki jungle past e jungle make it killer step maybe the secret I kept before I slept outside so nikakuacha and kept finally nikaji distance na au mafala walidhani wameitake chance kawaida me na waflash kama ate kwa mdomo cause it is too late if void yangu haijandikwa to let so I bet nitaget nachotaka sitakulet. You stay on my way, so stay away. Mute wangu ni limited. Shida ni albums ya Ted juu. Nitaku enjoy ukule matumbo. Ukini acha na steak. Kasi wish ku stay. Weda irifle na in case ziki delay. Takute zako lines usile. Uwezani vile si uplay. Zetu ni mbio zarile. Nini ndovu nipishe. Remzangu ni limu uspime. Kukosa mic nika kukosa sapa. Kwa nini nijinime. Yeah. Ukinisikia nika umesikia swala nyeti lisiku ume. Na niki kanyaga na kanyaga kiume. So mzeya usiji ume au siyo. Jidesh.